no ya busungu ekabyanga utungulu mu kiyungu
lingwana fesha
mutima gwamwe gwe bamenya bazadde bamwe bevumaganya fyuchawe fate muzika
omanyi muli bakujukiza
abaloga befula abayamba tubamanyi butabagamba abafune namba yange mwalya jababulo kinga muchata ipinga na watamanyi tyo mukaza awebwa tujayo kasolo muje kulya binyebwa oba sicho uwo kumande olwo kuna mukansempewe
nakowa zengo muntu kati nera galavu zengo muntu nakowa zengo muntu byayilavu yubiyamba gwe ngo muntu
kati mwe mwe mwewumuze tewali kyemungamba mwewumuze kati mwe mwe mwewumuze ndaba nobulamu bwange mwewumuze kati mwe mwe mwewumuze tewali kyemungamba mwewumuze kati mwe mwe mwewumuze ndaba nobusente bwange mwewumuze sogera ku kitangata ko tafari nina mumwa sikingangari bontabula ntusakalanga kanzari tontabula wewumuze tewamanyira nasenguka nenvayo nagwa history nagye nkola byafayo tomatira
ani afayo
tontabula wewumuze dia ex wewumuze sichalya manga yo taxi wewumuze zinawe sida moyo sexy wewumuze
omanyi muli bakujukiza nakowa zengo muntu kati ndera galavu zengo muntu nakowa zengo muntu
kati mwe mwe mwewumuze tewali kyemungamba mwewumuze kati mwe mwe mwewumuze ndaba nobulamu bwange mwewumuze kati mwe mwe mwewumuze tewali kyemungamba mwewumuze kati mwe mwe mwewumuze ndaba nobusente bwange mwewumuze abaloga befula abayamba
mwewumuze
tubamanyi butabagamba
mwewumuze
abafune namba yange mwalya jababulo kinga muchata ipinga na watamanyi tyo mukaza awebwa tujayo kasolo muje kulya binyebwa oba sicho uwo kumande olwo kuna mukansempewe
nakowa zengo muntu kati ndera galavu zengo muntu nakowa zengo muntu byayilavu yubiyamba gwe ngo muntu
kati mwe tewali kyemungamba mwewumuze kati mwe mwe mwewumuze ndaba nobulamu bwange mwewumuze kati mwe mwe mwewumuze tewali kyemungamba mwewumuze kati mwe mwe mwewumuze ndaba nobusente bwange mwewumuze.